Okay, yeah. Awezi convince monkey asali ni tamu shinda ndizi. Of late sijabonga na we kujiwekea kuwa busy. Kuna events kwa life yangu ni we uli attend. Bila kukupea shout out ndakuwa na pretend. I mean saini kona wifey ana expect. Saini kona 3 albums na 6 mixtapes. Fast John 47 au jani 4 second meme flammable. Petrol station, tulikuwa na eco class moja, yonisho ni crossover. Sadika likuwa form 3, na mwona crossover. Sasengine silewi teaching zako na kusau sana. Mzame kawa na mbali kushinda kijana amesimama. Wale uliachiawa yako, squeeze wana kafani. Wanaongelea kupanda mbegu, sijua meanza farming. Hizi zote ni excuse, na kimbile utajiri. Ningependa uwe na mimi ata nikijua kafiri.
I try so hard, trying to run things away, but you can't.
Wendo linipea vision, nianzishe kaka empire. Wengi nimewajua, wengi wao wamenitenda. As much as me wana misemo, nafapia vitendo. Bad luck ikikifuate, hata waruita kuvunja meno. Wasimame pale, sababu ni point of no return. Even my closest waliniepa nilifeel ka island. But na wewe, mall on my feet, nitaland. Fake friends na kivuli, wana tabia moja. Au toke sa zile, jua yangu imechomoka. Hata kani kupatli kublame, au niwe fool. Uli ni call tuweke mambo safi, iyo juu. Nilikosa ukakosa, but hakuna ajaya fight. Suna jua two wrongs, don't make a right. Once family, sai, sini orphans. But popote mtaenda, na wish life poa. Mola baki na mimi, ata nikito kafiri.
I've tried so hard, trying to run things my way. But you be kind to me, always lighting on my way.
Mamangu amekuwa mgonjwa, saini 2 years. Nasikia mena wafai kulia. Miu shed tears nearly every night. Make things right, lakini sita choka. Kayo tunnel ina light. Nina nambari za madaktari. Wakipanga mistari, utadhani ni ya musikari. Combo kura, na ile do tu wamekula. Inatusha kubai farm, ile ndondo miu kula. Lakini pesa maua, uchungu inaniua. Yo niambia na lose smile, yendo my hero. Ana lose time pia, ame lose kilos. Good ya hii world, nasikia itakuwa rewarded. Mungu tafadhali mponye, staki nirudi church, sababu nataka favors. Body yangu temple yako, neno nitaibeba. Mola baki na mimi, ata wakini itakafiri.
I try so hard.